頭電話の出すことをおひとり前に言ってねやった。あこみおらんのよ、キャーコイツ、なるんが言ってね。とぱよって、てもいな、てあたね、きはわうに、いいひえきてまけれまいたくもん、さつまはん、まりきはちや。えかぶぱあたふうてね。かもんまらこうききてらがかうまてふかりたいてね、かぶぱあら、ているとん。もえもえてらがちら。おまひまひえくえ、あら、かはんがいとぬ、きむをいたらろ、かと。なれるかみ。みえぬきゃこいと。まうい、おてねいたきわ、ごひょなう、てまおこいと、おてねいたきわ。たるまいちばかりててねいかもから、なれや、てみ、ぱんみてねいきゃこいと、てなこいと、てなこいと、てなのきたてかと。それのらたてうま、あかぶかぺねいめちもたまいねいろてて、ぜろぱかもいみち。So, ladies and gentlemen,do like the All Blacks do and kick me so hard. We do that with a prayer. It's in Māori, but it also acknowledges all the different faith philosophies, beliefs and religions that are gathered here this morning. Nā reira kia utanu manaakitanga I hoanga manu kiu kia tātou, may the faith and peace of Jehovah be upon us this morning. Kia inu I tātou. Kia whai kōria kia koe iho a ngā mano te mati o te tamata koe iho tapu me ngā nai ro kono tatu heo ki toko tu ki tōna. E ni rā mātu katoe hui taini te haoro tēnei rā e iho a. E tūmano koe tu hātu I tēnei rā waka moimiti waka kōria waka kutai ki mō ki tau aro. O rā ma tu tangi papeji kou kia koe mā mā ki tāna tu hui hiamai koe tu kia mā te katoa te hui tahi. O mai ono kia mātu e iho a tu wairo hihi kou tu wairo mārā.Wairā no hoki o te whakapono mai te rangi Māria. E mea tutu ki pae a mātou mai I tēnei rā, I ungano e I hua ki tāu I a huare kāi. Tēnei tangi me tangi whakaiti kou kia koe ni te mōhia me ngora te tau whakamomiti ki mō ki tō aroro, te kuti a I mātou ki ngā kua. Nā reira ka tangi whakaiti kou kei rei te tau whakamomiti. Nā ke tia mai mātou e I hua tatu I ungu ngā kua mātou tangi. Ae tunu nei mātou e I hua, o rātou te humu mua kōkō,Arira, ki motu mai tu I tēnei rā e I hoa mati kuko I ni roku mai iti. Ara hina mātu nui te ara tika kawa mātu e tukua koe kia hiku. Apa kāro, ngā hoata, ngā tangi e I hoa I ni kātina kia koe. Kia uhia mai koe kini kia mātu, I ronga ake o tēnei rā ara, a rā ke mui tolo. Arira ka tangi pake I tika koe kia koe I hoa I ni ngānu tukua I oto I ngota mati o te tamate wai I otaku ni ngāna ero kono. Ānga I unakero te eitau tuku mai,Kia tūturu ara kia kūmau, aia nei, āake nei, āe, āmini. Ora tā. Thank you. mana hoki mā te whiterangi Māori o inga wā kapa. Ngā nei pāta mā nei noho wai roa mai rā, ti no te tenkoro ngāri ki hei tautuko mai. I ngā tu mana ko kia tūturu ara kia kumau, ai o nei, āke nei, āmine. Anō rā, i whakamāra ma kauke e tātou mā, mā tuto tātou hiko i tanga. Ma hiko e tu tātou hiko nei, i rano rā, e rano, ka timo tanai to tātou kubuka. Ladies and gentlemen, just a little bit of explanation. We leave here. We have our conscience in front of us. And we go down the track, down to the bottom, and then there the important part takes place. Mind you, it's all important. Although I was rather lucky to get out of my warm bed this morning, but we're about to come up, and we're about to start our a reira tātou mai mihine kia koutou, kia koutou katoa. Nungi tēnei rā ātā hua, te tūmarako kia utanunga manaketanga te rungarawa ki rungi kia tātou, a rā kia tīk koutā. Tūmarako. Kita
For a vibrant and creative community, one in which the arts are celebrated as integral and essential to daily life. The habit of Scottish Church is our flagship event and the financial cornerstone from which we aim to meet our objectives. We wouldn't be here today if it wasn't for the generous support of the Trusts Community Foundation, the Foundation North, and the Henderson Water Local Board, and I thank you very much for the support. As well as our Peace Office, this year they write our ticket and for Peace Office. Big thanks to our wonderful artists. You are all going to be so fun to be inside today. Thank you.
Thank you. Thank you.